Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'ababyeyi bashaka abana babo. Umwe muri bo yagiye ku rugamba na n'ubu nyina aracyamutegereje. Murumva kandi umubyeyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye mu buhungiro muri Congo agataha asize inyuma umwana we wo yari yaramye yamutoraguye na muramukazi we wari umuhetse. Murumva umubyeyi wabyaye igihe cyo gukosha kigeze abura umukwe. Muri iki kiganiro kandi ndakira abana bashaka kaba papa babo babwira ko batabashakira imitungo n'iminani ko babashakira ituze bakeneye ku mutima. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wiki kintegeye.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Uwa mbere nakira ni Kamabonwa Teresa arashakisha umwana we w'umuhungu wahoze mu ngabo z'u Rwanda atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira akagari ka Rukina. Oui, allô? Oui.
Muraho.
Muraho murakomeye.
Muraho gahoro gahoro.
Ni mukecuru Teresa Kamabonwa tuvugana.
Yego ni wewe ukagera.
Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika ubahamagaye.
Imana igumugire.
Murakoze cyane namwe Imana ibakomeze. Bambwiye ko mwanshatse igihe kirekire kugira ngo tuganire. Nari nababwiye ngo baguteguze kubera ko bambwiye ko ukuze. Ndavuga nti uwo mukecuru muhamagare mumubwira ntegereze rwose ndamuhamagara simutenguha. Yego uri hano rwose mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika ubu turi kumwe, noneho urambonye. Wari warambuze ariko urambonye.
Komera.
Ruhuka mubyeyi, ntukagire ikikuza gusinzira. Mujye mumbabarira muba muri benshi mushaka kandi mwese ngomba kubahamagara.
Nuko nuko rwose. Mane n'umugisha gukomeze ingabire yaguhaye.
Murakoze cyane.
Zasanzane urukundo ufite nyagasana nzakugorore.
Oh, murakoze mubyeyi. None se wa mubyeyi we mbafashe iki? Ikiganiro agasoro kaburaga murakizi bambwiye ko mugikurikira cyane, nibyo koko?
Ukurikira n'ubwo cyane Amerika cyane agasoro kaburaga neza kuri iki umutima wanjye noneho urushaho guhaba gukubyimba.
Mpore.
Nuko ndakomeza ndashakisha nanagiye i Kigali gushaka abanyamakuru, nageze kwa Munyandinda ndamubura, nageze nta kuntu ntagerageje ariko ndakomeza ndasenga.
Bambwiye ko uri umukecuru w'imyaka 91.
Ndashaje nsazanye ubumuga nsazanye intimba.
Yakomera. Ubu rero uri hano mu gasaro kaburaga turi kumwe, reka tuganire mubyeyi. Mbwira ndi hano kugira ngo mbafashe.
Umwana ashakisha?
Yego.
Umwana ashakisha namuguze 94. Yari umusirikare amaze mu nk'imyaka igeze ahariho kuri 4 cyangwa 5.
Yego.
Ubu rero mu ihunga nanjye nahungiye i Kigali, niho nari ndi, intambara yabaye ariho ndi. Mba muri sitade ndahava. Amezi abiri yose ndataha ngeze mu rugo.
Uravuga muri sitade Amahoro?
Ngeze mu rugo rero ndatahuka, abana bandi bari nari nsigaranye wonsanga barahari babiri batatu turahunga tuhungutse umukuru aragenda asubira Kigali Kigali aragenda ahagwa ubwo uwagenda gutyo sinamushyingura ndi rero bagenda batyo numva ngo bahungiye muri Congo ahitwa Zaire ndakubwirwa n'umuntu ukuntu ngo yamubonye w'amagambo wavugaga arambwira ati ndetse yaranakumvise atuvugira kuri radiyo kuko nari umuyobozi w'abategarugori ati yarakumvise ati twari turi kumwe nuko biheruka ubwo sinasubira kugira umuntu ndumpa gakuru sinagira asubira kugira umuntu ugira ikintu ambwira nuko noneho ibasolo ubwo rero ndazeyuka ndaheba ubundi bakambwira bati ntugutegereza bati bazataha n'abandi barimo barataha abandi bati bagiye amahanga barambutse bagiye muri Congo bagiye muri Tanzania bagiye Amerika bagiye hehe bati iby'abasirikare bati ashobora kuba yarakurikiye abandi basirikare cyangwa se yarapfuye ati ni ugutegereza kuko ati abandi bose n'abandi babyeyi bose barategereza maze kumva rero sinzi ukuntu rero maze kumva ikiganiro cyanyu ni nk'umutima wongeye kubyuka
yego
ndavuga neza uwo mugiraneza Imana izaniye ababyeyi ko nta muntu umbwira amakuru akaba nta muntu ugira ikintu yagira ati namubonye akayambuka niba yarapfuye gupfa nuko n'abandi barapfuye nabo napfuje ni benshi
yego
ariko niba nibona naranamenye yuko yapfuye bikarangira azigurutse mukuru we nkamenya ibyo ari byo nkamenya ahantu ukuntu uwo mugira neza ufite ubushakashatsi Imana yamwihereye ndayashakashaka ntiyabura n'umuntu namubwira atariho cyangwa se yarapfuye nuko mba muri ayo ndazerera bamwe baraseka bati ngahura n'abantu ati nzabikugiramo ngakubitana n'undi ati mbira imyirondoro ndategereza ngaheba nuko nontero igihe kirageze mubyara namuko agashyira akabyara yakubyara ikibazo cyawe ugishyire mu maboko y'Imana nk'uko yaguhaye izo ngabire
niyo nizera niyo niyambaza niyo idufasha ariko n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika baradufasha nk'ubu ubutumwa bwawe inkuru yawe y'umwana wawe n'iy'abana bawe muri rusange wabuze benshi muri biriya bihe byari bikomeye none nagira ngo nkubaze uyu mwana wavuze cyane uyu mwana wifuza uyu mwana utaza aho ari uzi aho uri wowe ntabwo uhazi warahakeka niba kuko yarakumvise igihe wamushakishaga ariko si uyu mwana ko wambwiye ko yari umusirikare akajyana n'abandi yitwa nde
umwana yitwa Agamenshi Karisiti ontuherukanira kubonanira yahise muri 89 ariko avuye nko mu bitaro muri Sashika baramurashe ku jisho afite ijisho ryabaye nk'intunga nk'umugezi bamurashe irindi sasu ku itako naryo barihanduramo baraza aratubwira ubwo na se yari ahari yari akiriho nawe yagiye mu ntambara gutyo sinamuhambye
komenda
nuko ubwo araza aratubwira ati ngiye gusezera kuva mu basirikare ati barambwira ngo nzabe mu kigo ati ngo nintekere abasirikare simbishaka ati ngiye kwaka intekeza mu gisirikare mvuyemo akiva aho ngaho rero nibwo byahise biyogayoga nibwo ntambara itangiye gutyo bizuhuzuhungukiranye ntitwasubiye kuvugana nta matelefoni yari ariho ntaki ahunga gutyo ise nawe turahungana tu aho mbere Kigali usanga mu cyaro biracika turahunga tugeze mu nzira ati singiye kujya nirirwa mbunga mbunga na karabo nta muntu nije nta kinyirukangana tugiye kureba imuhira uko ameze ati nze mbatware ati dutahe nta singiye gukomeza kukwiruka igihugu
yego
ageze mu nzira bamutsindayo
komera
wose nashinguye nuko ntaha gutyo rero ntaha mu kigali ntahana n'uwo mukuru we ageze aha ati ndagiye Kigali gushaka akazi aho nakoraga agezeyo nawe bamutsindayo
komera
sigara mu gihirariro rero nta kandi gakuruke kandi yose uwo muntu numvaga batahuka b'impunzi bavuga bati twari turi kumwe bati ati yarakumvise uvugira kuri radiyo ati twari turi kumwe muri Kongo n'ayo makuru nziza z'igihugu aherereyemo nta yindi
nkuru. Mbere y'uko ajya mu kindi gihugu avuye muri Kongo, uwo muntu watahutse akubwira ko yamubonye kandi ko yakumvise umushakisha uvugira kuri radiyo, yakubwiraga ko yamurabutswe he?
Oya, radiyo navugiragaho n'ibiganiro natangaga kuri radiyo Rwanda nk'umuyobozi. Namaga ndi mu nama Kabusunzu. Ntanga ibitekerezo, ubwo niho yanyumviye. Icyenda na gatanu na gatandatu ubwo intambara ihosheje nasubiye ku mirimo ndongera ndakomeza ndayobora.
Yego,
yari mpagarariye abategarugori ku rwego rwa komini.
Mbese uri muri abo bantu bubatsi ba mbere babubatse u Rwanda rushya abo wari ubarimo?
Yego, nari mbarimo rwose. Nahoraga ngenda, nahoraga mu ngendo ndi mu manama twubaka igihugu nkusanya amashyirahamwe y'abategarugori ngirane.
Yego,
ibyo nabagamo ntabwo yiteraga
nk'umuntu. None se mubyeyi mukecuru ukunzwe w'u Rwanda Teresa Kamabonwa, uyu mwana wawe Karisite aba menshi muri kano kanya ashobora kuba kumva yongeye kukumva kuva 1996 kumva uri kuri iyo radiyo y'u Rwanda ushishikariza abandi bategarugori kwitabira amajyambere no kwiteza imbere, uyu noneho arakumva ku ijwi rya Amerika, niba kiriho umubwire urwo Rwanda urimo, umubwire ijambo ry'umubyeyi iryo ushaka ryose urimubwire, ngo uhaye umunota isanzure mubwire icyo ushaka.
Umwana haba menshi Karisiti aramutse anyumva namubwira yuko umutima wanjye utari mu gitere kubera we. Aramutse anyumva yakora ibishoboka byose nibura tukanavugana akambwira ko ariho, akambwira amagenzi ye, akambwira igihugu aherereyemo. Ndamukumbuye, ndamushaka cyane. Murumuna we na mushiki we niwe dusigaranye, baramukumbuye, baramushaka kuba bamubona, bo bagira n'icyizere, bo bakandema n'agatima bakambwira ngo ariho. Kandi nuko nkabinkorera, aramutse anyumva rwose akampumuriza akambwira ati ndaho kandi tuzabonana mu gihugu cyacu mu Rwanda n'amahoro. N'amahoro abataha barataha, abasirikare bataha barataha, barasubizwa mu buzima busanzwe. Igihugu cyacu n'amahoro. Aramutse anyumva rwose akamvugisha akambwira ati komera tuzabonana, ngiye kuza cyangwa ndaza. Imana yamuha umugisha aho ari, nanjye kandi naruhuka. Imana ikampa amahoro.
Ndagushimiye ko nyakiranye urubwiro igihe naguhamagaraga. Abumvise kino kiganiro ndibaza yuko wabahaye isomo ry'ubuzima ry'urukundo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije gukomera. urwo rukundo rurahagije urakoze cyane unsabire kandi nanjye ndagusabira
agasaro kaburaga
undi waje mu kiganiro ashaka umuntu wo mu muryango we wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ni Natasha Uwineza ari mu karere ka Kirehe umurenge wa Kirehe akagari ka Gahama umudugudu wa Kiyovu
nje kurangisha umuntu wacu yahoze mu ngabo zatsinzwe yitwa Barungura Togene akaberanditse 2008 urwo twarubona 2009 mu kwezi kwa gatatu hari handitse muri urwo rwandiko ko aba abantu bita Kibobo urenze Gisangani ndamumuta ko umuryango w'igihari kureba gihari kaba twifuza nimba kiriho yazatwayazongera akatwandikira kongera kumubona n'amaso yacu tukongera kumubona nk'umuryango ababyeyi bamubyara baracyahari bose baracyari bazima nabo bavari bazima n'undi muryango wundi wose baracyari bazima tukaba twifuza ko nimba agihume kumuka bazima yazatubwira kugira guhura nawe tukazabishimira Imana.
None se Natasha uyu Barungura Togene mupfaniki
sogokuru ubyara papa avukana na sogokuru wanjye ubwo ni data wacu
urwo rupapuro yohereje ninde waruzanye rwaje mu iposita yaruhaye umuntu araruzana rwabagezeho rute
bazanywe na kuru waruje rurageza ahantu ku kiriziya ha Caritas babari urwo ariwe barumuha
ubuse iyi myaka yose ishize kuki yabandike ntimumusubize byatewe n'iki
ndewe sinabimenye nabo nga cyariwe mukuru we yaje kubivuga mu gihe yaravuze ngo yashatse kwandika ngashaka bazaruha ngo ntiyamenye hazaruha ngarangije arabyihorera aribwo yavuze numva ndavuga hari umuntu ukora ibiganiro arangisha abantu baburanye n'ababo ngiye muzampa adresi y'ibyo ari byanditse kuri urwo rupapuro ewe nzamushakishe kuko ajya huza abantu n'abandi baburanye bakongera bakabonana nibwo rero yabimpaye kwera nkunda kugukurikirana ngira gute ndakwandikira
yego none se urwo rupapuro wararubonye uko warubonye handitseho neza neza yuko ubu ngubu umuntu agiye kumushaka yamushakira he yanditse ko wabuze yari hitwa Kibobo Kibobo ni hehe yuhe mugi muri Kongo ku buryo umuntu yamubona atigoye
ni muri Kongo ngahantu bita Kibobo urenze Gisangani papuro sinarubonye ahubwo ni mukuru we nabibajije neza gutyo kwatakira ufite urwo rupapuro ahubwo yibuka ibyari byanditseho
Theogene yaba kikwibuka
nge nari umwana muto cyane nari mfite imyaka ahari 2 niyo nari mfite
muri 94 hari akazina k'akabyiniriro baguhaga hari akazina kawe azi akuzi kuri hezina
anzi ku kazina bita Kaneza
ubuse niba akumva uretse kumubwira yuko bene wabo bose ari bazima ko bari mu Rwanda birumvikana wowe wari mutoya ntabwo mwibuka neza ariko urimo utwaje ijambo umuryango wose muha makuru yo mu Rwanda abantu bari hanze babakeneye amakuru yo mu Rwanda y'imiryango yabo mu Rwanda kugira ngo babahumurize muha makuru wumva ushaka kumuha hano mu kiganiro gaseruka buraga yamufasha no kongera kwandika cyangwa se aziyizira ubwo
ndamubwira ko mu Rwanda turi amahoro mu Rwanda dufite umutekano mu Rwanda nta kibazo kirimo tukabana nkuko mbere byahoze ubwira ko tugisangira sangira gukabizi uko yabisize uko abantu basabanaga ubu ngubu na ari ubwo ariko bagisabana mubwira ko papa we agihari bavandimwe bagihari natwe abana yasize tukiri bato ko rwose yakongera kandika ngira tukamwishimira tukongera tukamubona yewe se n'igihugu kikongera kikagira gute n'igihugu kikamubona nk'umunyarwanda wakivukiyemo wakirerewemo
hasigaye rero nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo no gukomeza gutegereza wize indizera ko umuvandimwe wawe yumvise ubutumwa bwawe
urakoze cyane n'Imana iguhe umugisha kandi neza umutima wawe ukiri mwisi uzayibukirwe no mu bwami bw'ijuru uzayibukirwe ku byo byose teganya kugukorera izabiguhe uzabirebesha amaso n'umuryango wawe kubw'ineza ukora
urakoze cyane nawe uruwineza ngaho ndagusabira
agasaro kaburaga
nkuko nabibabwiye mu iriburiro ry'ikiganiro turafasha abana bashaka ababyeyi babo Emmanuel Nzayituriki yakuza abona arererwa kwa sekuru ndetse yarahawe n'izina rya sekuru ariko igihe cyarageze yiyemeza gushaka papa we atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima akagari ka Kimaranzara umudugudu wa Mizero
navutse nsanga kwa sekuru manyine yarakiriho ubwo ariho nkurira mu gukura kwanjye ababaje papa bakambwira ko bamuheruka abaturira inzoga batongeye kumubona kubera ko mama na papa bari batandukanye muri hagati ya 1989 umwaka ujya gutangira kuko navutse kuri 1993 ubwo rero bamubwa ubuzima najya mbabaza nyine uwo mubyeyi bakambwira ko kuba ahubwo muheruka baturira izo nzoga ntabwo bongeye kumubona ariko nyine mama nzakongera kuganira nawe ambwira ko bapfuye ko ngo yarambwiye ngo bajyane muri Tanzania ntiyabyemera ubwo mukumbwira gutyo aza kwita Imana nta kindi narambwira
none se mama wawe yaba yarakubwiye niba papa wawe yari umunyarwanda cyangwa se yari umunyatanzania
imbwira ko bakuraga muri uwo muhanda wavaga Kigali ya Tanzania kuko bagari nyagasambu niho ngo bari bacumbitse yabanaga wari wamusaga n'umushingi yari mukuru we abaza gufa mu icyo gihe cy'intambara
na sokuru wakiriye inzoga zimumenyesha yuko bazaza kumusaba umugeni ntabwo yigeze akubwira niba wari kuba umukwe we yari umunyamahanga cyangwa se niba yari umunyarwanda
cyo ntabwo bigize bakintobanurira pe kuko nawe yaje kwitaba Imana nta kintu asa naho arambwira umuntu wagomba kubimbwira yari uwo mukuru we nawe yitabe Imana mu ntambara ngo mbutura amakuru gusa umukobwa w'uwo mukecuru we mama wacu niwe twaje kujyagana tugana akambwira ati icyo bari bapfuye nyine nuko ngo bamubwire ngo bajyane muri Tanzania kuko bari baturanye ku mama wanjye akabyanga
kugira ngo bajyane muri Tanzania habaye iki bagiye gutembera bagiye kubayo nibyo bakubwiye birumvikana ku rutaravuka
ubwo bambwiye ko ari muri 1990 kuko nkurikije ko bakuba batandukanye ndanjye ngo ikiri ntoya bambwiye ko ari yatangiye ngo kumwigaragambya nyine mu Rwanda batangiye kujya bafata abantu ngo nk'ibyitso abona atazabishobora abaribwo afata uwo mwanzuro
akaba yarahisemo kujya muri Tanzania kugira ngo akingire umutekano we.
Yego.
Hanyuma mama wawe we yanga kumukurikira kuva icyo gihe ntibonge
kubonana.
None se mu byo mama wawe yakubwiye yaba yarakuhaye izina ry'uwo mukunzi we ari papa wawe.
Izina ararimbwiye.
Yitwa nde?
Yego, yitwaga ngo Seke yanga Edward. Kubera ko nkiri na mutoya bambazaga papa nkandikisha sokuru baje kubimbwira nyuma bambwira ko ariko yitwaga ndi mu bwana bwanjye bambaza papa nandikisha sokuru aho menye ubwenge nyine ntangiye kufata ubwenge babwira nisubunza yanandikisha sokuru abyara mama ahinduka namubyara arambwira ati papa witwaga Sekeri yanga Edward ubwo niko nese nandikisha mu irangamimerere ibyo bambwiye bifata gutyo nabyo nagiye ngumya basaba ubusobanuro nyine kabiri bambwiye uko umukecuru we ubwo duherukana nyine atarita Imana namazaga ahubwo abona arandusha agahinda nyine tsinda dutandukana nyine nta kindi kinambwiye
wabonaga afite amakuru menshi yo kuguha kubera ko birumvikana ko ntayo yari afite ariko wabonaga bimubabaje
byaramubabaje kubitewe n'ubwo buzima nakuriyemo ngenda mba mu miryango yiwe nyine kubera ko yageze maje guhunguka ahita afata umwanzuro ajya gushaka umugabo mbese akabona ubuzima mbayemo nawe buramubabaje namubaze nyine akarisikaho kugera ku gahinda gusa hari ikindi kintu naje gutekereza navuga nenda mwafasha kugenderaho uwo mushiki wanjye kwa mwacu we yari mukuru nubwo mumaza akakumbwira naba nenda ngize nk'umuntu umumfasha akamunganiriza aricyo yamutangariza ari mu mutarabo sinzi niba naza bahuza cyangwa se nk'abantu nibe muzamumbariza byimbitse kuko mubwira aba yahita mbwira ati n'ubundi wasara ntacyo nagufasha cyane wiyakire ubaye muri ubwo buzima iyo ari mukuru se nk'imyaka nambara bafite nk'imyaka nka 15 cyangwa hafi 17 urumva we yari akuze uyu mubaje ahita mbwira ati ntacyo byamfasha
nukwa ko we afite amakuru
we n'ibyo nkora abacu intege ambwira ngo ntacyo byakumara ngo yakire ngo nawe ni kumwe naje kugira n'Imana abyara umwana akajya ambaza ati se papa wawe meze ute ari no kubyara nawe ni umukecuru yaritabye Imana ngo bambaza se sogokuru meze bite cyangwa kaka nkabura ibyo mbabwira pe kumva nanjye ndi muri iyo ntimba
nzayitura iki niba papa wawe akumva muri kano kanya ni umuntu utumwe mpa buri wese ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
nta butunzi bundi mushaka we cyangwa iki nuko umutima wanjye umunyishyuza niyo namubona gusa cyangwa se nabona dukomoka kumwe dusangiye amaraso turashaka kunyubaka cyangwa bikubaka n'abavandimwe bane
ndahamya yuko aho yaba ari hose yaba ari muri Tanzania cyangwa se mu Rwanda hariho hose nibakiriho akaba akumva ndahamya yuko ntazabura n'umuntu n'umwe uzamenya yuko uwo muntu afite umwana mu Rwanda umushaka yaba mu muryango we bakaba rero banyura hano ku kiganiro agasaro kaburaga ariko ningira ndi makuru yandi nzamenya mbere yuko ikiganiro kirangira cyangwa se nkazabikumenyesha ikindi gihe nzakubwira menye amakuru yerekeranye n'umubyeyi wawe ngaho rero ngongere ngushimire kuba waje muri kino kiganiro warategereje bihagije ariko uko gutegereza niko tuba dukeneye kugira ngo twubakane twese ngaho rero ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane ubwo wenda ashaka no kuba ati atazi izina ryo zina ryanjye kuko ntabwo ari wanyisa mu bwati umubye umufasha witwaga Mukamwezi Esperance
ntabwo hazabura umuntu n'umwe uzamenya Mukamwezi Esperance ni mama wawe ibyo bizafasha nabumva ijwi ry'America kudufasha kugera kuri papa wawe ngaho rero ukomere ugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi twakira ushaka papa we ni Ebenezer Nkurunziza hatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura
ikinzanye mu kiganiro no kubasaba ubufasha nagiye ngitega amatwi kenshi numva mufasha abantu nifuza ko nanjye nabagezaho ikibazo cyanjye mukamfasha
none ikibazo cyawe giteye gite
ikibazo cyanjye navutse muri 1994 mvuka ku muryango w'umugore n'umugabo hanyuma nza kwisanga nderwa na mama papa rero yapfuye nkiri umwana muto cyane kuvubwo rero kugezana n'uyu munsi sindamenye umuryango wo kwa papa niyo mpamvu nari negereye ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe ndebe ko nabona umuryango by'umwihariko kwa kwa papa.
None se hari umuntu wo mu muryango wawe wigeze akubwira aho ushobora kubukomoka? Ntabwo nabo ntibahaze.
Mama yaranjyanye kwa nyogokuru umubyara. Aho ni muri Ruhango bititambwe, niho nakuriye, niho namenye ubwenge, ariho ndi ariho muryango kwa mama mbona. Rero papa yapfuye baravuye kwa mama, ariko bari batarajya kwa papa mu buryo bwo kwereka umuryango kwa papa nk'umugore we cyangwa se n'umwana wenda yabashije kuba yarabyaye. Yapfuye bafite iyo gahunda yo kuba bajyayo, ariko baravuye kwa mama.
None se izina rya papa wawe urarije?
Ega amazina yose ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwaga Nkurunziza Elia.
Yakomokaga he?
Yakomokaga mu karere ka Nyaruguru.
Nta muvandimwe n'umwe we wigeze ubwirwa ko ariho?
Numva nta n'ayandi makuru nigeze menya. Ayo ngayo niyo nabashije kumenya, ko yavukaga mu karere ka Nyaruguru n'amazina ye gusa. Nta kindi kintu nigeze mbasha kumenya ko kuri papa cyane cyane. Yaba yaba umuryango we hagati y'ababyeyi be cyangwa se n'abandi bavukanaga, ntabwo nigeze mbasha kuyamenya.
None se ubu ngubu uri umusore imyaka 29, wagumbye no kuba uri umugabo warubatse,
yego,
ubu nibwo utangiye gushaka amakuru ya papa wawe cyangwa watangiye kera? Nuko igihe kigeze kugira ngo noneho unifashishe ikiganiro Agasaro ka Buraga, ari nibwo ugitangira cyangwa se watangiye kera?
Natangiye mu mwaka washize. Mbere hari nkiri umwana muto cyane w'imyaka 8, nibwo naje guhura n'umuntu washakaga ko yaje mu rugo nyine kwa mukecuru ubyara mama, akabwira nyogokuru yuko ashobora kuba yanjyana Kigali, hari ahantu azi umukecuru ushaka umwuzukuru we. Nyuma nyogokuru rero nibwo yaje kumbuza, arambwira ati abantu bajyana abandi Kigali bakabagirira nabi, ntuzigere ujyayo, ntuzigere umwegera. Nyuma maze gukura rero nibwo naje kumushakisha nsanga yagiye Uganda, amakontakte ye ndayabura nyine mbura ukuntu muvugisha. Navuga ko ubu ngubu aribwo naba negereye ikiganiro cy'Agasaro ka Buraga, nkavuga nti reka nshakishe ndebe yuko wenda haba hari umuryango waba warasigaye, bakamenya yuko hari amaraso yabo agihari, nanjye bakamenya ko mpari.
Hari abana bashaka ababyeyi babo ku mpamvu zitandukanye, urabizi, bamwe bavuga ati ndashaka papa wanjye nzahwari, ariko naramubuze ndagira ngo bigaragare mubone, yenda azashyire mu bandi bana nanjye nzabona umunani ziko mu Rwanda iminani ishyirwa imbere cyane rimwe na rimwe. Wowe nabivugaga mu kanya maze kujya imyaka 29, papa wawe kumushaka harimo izihe nyungu?
Murakoze. Gushaka papa navuga ko inyungu naba nkurikiye mu kubona umuryango ni uko wamba hafi nanjye nkawuba hafi, byanga bikunda ndawukeneye nawe urankeneye, kuko ntekereza ko bambonye bakifuza kubona umuntu nkanjye cyangwa se nanjye nkifuza kubona umuntu abantu nkabo. Imyaka 29 ubaho wenyine nta muntu ugira wo kubwira ikibazo, ariko inyungu kuko ari njye ubashaka cyane, nakifuza yuko bamba hafi nanjye nkababa hafi. Ntekereza yuko byabashimisha kubona bambonye, niba bazi yuko hari umwana babuze cyangwa se wenda batanabyibuka, wenda sinzi, ariko nakifuza kubabona nk'uko nabo babyifuza kumbona.
Reka ngo usezereho rero Nkurunziza Ebenezer, ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera yuko nugira amahirwe ushobora kuzabona umuryango wawe, abantu bumva ijwi rya Amerika bari Nyaruguru bose bakazamenya papa wawe, bazadufasha nabo kugira ngo tumugereho vuba. Ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha namwe.
Shaka Agasaro kawe uzakabona,
maze rero
Shaka Agasaro kawe uzakabona,
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 26 umubyeyi w'umunyarwandakazi yahungiye muri Congo inkambi z'impunzi zisenywe agaruka mu Rwanda, ariko asiga umwana we bwite, asiga n'uwo yari yaratoraguye wari warabunanye na nyina, ahasiga n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari muri amukazi we. Umubyeyi yitwa Mukandahiro Maimuna, ari mu murenge wa Kinyinya, umudugudu wa Dusenyi, akagari ka Kagugu.
N'umwana nabuze imyaka 5 n'abana batatu mbega, ariko umutoya babiri yitwa Siyabazi Bagira n'uwo nari natoraguye bita Yozefu, bakaba baraburanye n'umukobwa bita Ngendeyimana.
None baburiye he?
Baburiye aho bita Gisesa muri Zaire.
Ni wowe wari ubafite, byagenze gute?
Njye wari ubafite, nawe ndi kumwe nabo, mbega habaye imidugararo, turaburana abo mukobwa bahetse.
Yozefu wamutoye hehe?
Nawe namutoraguye aho ngaho aho bita Rubutu, niho nawe namutoraguye yaburanye na mama we.
Mama we yakomokaga hehe?
Nawe yakomokaga muri Kagugu, muri Kinyinya, twaturukaga mu gace kamwe aho ngaho muri Kinyinya.
Hanyuma se Ngendeyimana nawe yari uwande?
Ngendeyimana ni mushiki w'umugabo wanjye.
Niwe wari ubahetse?
Yarahetse, yari abafite nyine, ukamwe agahetse n'undi nawe yamukurura mu maboko. Habaho nimwe imirwano myinshi, rero tuburanira gutya mu mirwano. Turinda tuba mu ishyamba tutabonanye, na n'ubu sindababona, narashakishije hose ariko nayo birengera byabo.
Hari abandi bana mwagarukanye?
Ndabafite uwitwa Uwanyirigira Safina, n'uwitwa Umutoni Uwase Sifa, n'uwitwa Uwimana Saidati.
None se uyu Asia igihe mwatandukanaga yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 5.
Naho Clementine Nyirasenge wari umuhetse we yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 18.
Aka gahungu wambwiraga wari watoraguye kumuturanye, uko kari gafite imyaka ingahe?
Nako kari muri 5 n'igice. Mama we yitwaga Berensira, usibye ko papa we ntazi izina rye, ariko mama we yitwaga Berensira Twayituziranye.
Berensira se we yaba akiriho?
Arahari, bari mu bice bya Kicukiro, n'umugabo naje kumenya ko ari.
Mujya muhura mukaganira mukayaga mukabwirana amakuru kugira ngo mumve nimba hari uwagira amakuru yababwira, nimba bari abana hari uwabacigera?
Turahura tukavugana, kuko twarabonanye, mubwira uko umwana nari mufite, ariko aza kumbwira ko nawe yaburanye nawe mu bice by'aho bita muri Shanje. Niho yamuburiye atoragurwa n'abandi, ubwo tuza gukubitanira aho ngaho nyine, kaba abagatoraguye bakajugunye ku muhanda. Rero mpita nkafata gutyo, habaye umuduruvayo nanone muburana n'uwanjye.
Ntabwo byoroshye kubura umwana w'inshuti wari waramiye, n'uwa ukamubura, ndetse akajyana na Nyirasenge, na n'ubu ukaba utazi aho baherereye. Nta n'amakuru wigeze umenya yaba yarakubwiye ko bakomeje bagana mu burengerazuba, ku buryo bashobora kuba baragiye mu kindi gihugu nko muri Congo, Brazzaville? Nta gakuru wongeye kumenya?
Keke, umuntu umwe wigeze kumpa amakuru ambwira ngo yumvije itangazo ry'uwo mukobwa bita Clementina, ari gushakisha Mukandahiro na Kimenyi, ngo ko wari muri Angola. Usanga nanjye nari nkameze neza, nari ndwaye icyo gihe, mfite indambura ukuntu mbikurikirana, nuko nyine ndabyihorera, n'ubu nibwo nari nibutse kubikurikirana.
Ubwo hari mu wuhe mwaka bakubwiraga ko yanyuze kuri radiyo agushakisha?
Hashize nk'imyaka igera mu 10.
Hashize nk'imyaka 10. Uwamenye radiyo yakoresheje kugira ngo atange iryo tangazo?
Ntango radiyo yayikurikiranye, kuko nayibwiye n'undi mwana nawe nari narahunganye nawe muduhuriye mu nzira, gutyo ababyeyi be baraburanye kuko yarandi turajyana tugirana muri Zaire no guhunguka tuhagarukana niwe waje kubimbwira ko hari umuntu ngo amubwiye yumvishije itangazo rya Clementine ubwo rero ntabwo nabashije kubikurikirana naho byaciriye
uko biri kose niba koko uwo muntu yari yamwumvise yakumva ko Clementine ngende y'inyana yatanze itangazo avuga ko ari murangora murangora hari abanyarwanda bazatwumva ijwi rya Amerika rigera kure nibatwumva na bazatwumva ubu wasanga arimo atwumva muri iki kiganiro niba rero koko Clementine ari kuri niba bari nahavuye mu kindi gihugu ukaba wumva ikiganiro muri kano kanya ndi kumwe na Mukandahiro Maimuna akaba mwari kumwe hashize imyaka myinshi mutandukaniye muri Congo igihe kirageze kugira ngo umubonane none Maimuna mubwira makuru yaho mu Rwanda mubwire icyo ushaka kumubwira niba koko yaragushakishije nawe mubwire ikikuri ku mutima nawe wasanga wagimana kabakunze
ikintu nabwira Clementine namubwira ko nagezirwa mu Rwanda amahoro n'abana nari mfite ubu turi kumwe hari na murumuna we bita Murekatete Marita nawe ubu turi kumwe abyaye kane ariko musaza we twaje kugira ikibazo yarapfuye
mukomere
nyuma yabwo nabwo nabyaye abana b'abahungu babiri nabo bariho ubu ni abasore bararangije sagondere nkamushishikariza ko niba yaba ari kumwe n'abo bana yabasha kubimenyesha ko bari kumwe akanabashakisha ukuntu yataha kuko inaha nta kibazo ni amahoro
Maimuna Mukandahiro urakoze cyane kuba udusangije amakuru y'abana bawe ushakisha ariko mbonereho ngushimire ubutwari wagize bwo kutoragura ku gahungu Yosefu ukavuga uti uyu mwana ndamuzi ni umwana wa Berancira twari duturanye ukamuhungana nibwo bwose taza aho ari ugize Imana wasanga ari kumwe n'uwawe wababonana
namumenyeshereza ko uwisanza isenga ariwe nawe twari twaratoraguye twagiranye mu Rwanda nawe ari amahoro ubu yashatse yaranabyaye Clementine amenye Nzayisenga kuko babanye cyane yamenya ko turiho
ngaho rero mu gihe tugitegereje uko twamenya amakuru yabo nongere ngushimire ubwizige no kwarategereje igihe kirekire kugira ngo tuguhamagare ngakomera kimwe n'abandi mwakuranye urugendo rurerure mugaruka mu Rwanda mwese ndabakomeje ngaho rero ukomere
urakoze
Agasaro Kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka 2004 umugabo w'umuzungu ukomoka muri Afrika y'Epfo wakoraga mu Rwanda yahavuye igitaraganya agenda asize ibitenga bituzuye agenda umukobwa yari yararambagije yiteguraga gukwa atwite inda y'amezi atatu umwana wavutse yari yarifuje ko yahabwa izina rye akitwa Campbell witwa Martin Campbell uwo mwana ariko kuva yavuka ntarabona se kubufatanye dufitanye n'ikiramwe ry'abametisse Métis du Monde rikorera mu Bubiligi turakira ushakira umwana papa we ni nyirakuru wamureze Zainabu nyirabaganwa atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ngoma akagari ka Ngoma
yego site no kumwana yabuze umubyeyi umwana arandushya cyane ambaza se ndetse yifuza kubona se kandi kumubona kwanjye mbona ko ari ibintu bikomereye yigeze kumubona kumwe binjira mu matelefoni aramubona arangije aramwandikira ndamubwira ngo amwandikira namwandikira ntabwo yigeze amusubiza kumva ndetse niko kumwihakana
uwo se w'umwana ari he
ari muri Afurika y'Epfo ari ahantu higanjemo abazungu gusa n'abandi bantu bahari
yageze mu Rwanda ate se yahavuye ati
kuko yahageze ntabwo nabikubwiye cyangwa ntabwo mbizi gusa icyo nzi cyo nyine ntabwo ni yewe no kumubona nange ntabwo nigeze mubona muzi ku mafoto muzi mbwira ko agiye kuza gusaba mu nyuma numva ko agiye kugenda ambwira ati ariwe yaranshinyitse none ndamufashe sinzi uko biri bugende ndambwira ati nimba afite umutima ukaba wumva kubwira yuko akwizeza yuko azagaruka ese kuzomeka ku muntu mureka agende azagaruka azagutwara azafasha umwana ubu nuko yagiye
none se urambwira uti yagiye agombaga kuza gusaba byari bigeze kure mbese mwari mumaze kugira umukwe hanyuma inzira zibyara amahari agenda bukwe butabaye na n'ubu
ikibazo rero nuko atasubiza amaso inyuma ngo ni umwana byibuza mumenye
yagiye azi neza yuko uwo bakundanaga umukobwa wawe yari atwite
yarabizi
icyamukuye mu Rwanda cyamujyanye huti huti urakizi
umukobwa uko yambwiye yuko ngo yari ahari adafite ibyangombwa
ariko agakora mu Rwanda
yego
none se urambwira ko ari wowe urera uwo mwana akaba kubaza kenshi amakuru ya se umukobwa wawe we iyo umubajije akubwira ko agerageza kumuvugisha hari icyo uzi
umwaka ushize yigeze kumutora kumwe uko kushakisha ku matelefoni
yego
ngo aramuvugisha bakajya bavugana yigize rubanda hanyuma aza kumubwira aza kumwibwira amubwiye undi aramuhakana aramuhakana aramubwira ngo ntabwo ari we wibeshye ati ntabwo nibeshye uri we amuhana ikimenyetso aramubwira ati ufite tatuwaje inyuma mu bitugu ahajya mu rushi rw'ukuboko undi kuvuga umugore ngo yahise avaho ahita amuburoka
muri make ntabwo ashaka kumenya amakuru y'umwana we nta nubwo ashaka kumenya amakuru y'uwo bamubyaranye none se mubyeyi uri mukuru iyo wamurebaga wagombaga kuba umukwe wawe
mu by'ukuri byewe ntakubeshye ntabwo nigeze mbonana nawe
yego
yabitubwiye gutyo turanitegura tuzi neza yuko agomba kuza agasaba agapfa bakagenda bakabana
yego
ndanamubaza nti none se uzi ko so yarakiriho ubwo ngubwo mubwira nuka no gupfaka
komera
nikuzi yuko se atakwemerera yuko ugomba kurongorwa n'umuntu w'umukristo ntiwambwira yarakwemereye kuba umusiramasi yarabyemeye ubwira ati numvise cyangwa inzoga yemeye kuzireka ati yamaze no kuzigabanya ahubwo ati ubungubu yaragabanije ku buryo amacupa yanywaga asigaye ku icupa rimwe numva rero mu nyuma iza guhinduka numva yuko nagiye agiye kumusiga ati njyewe yayampaye uruhuza rwo kugira ngo wongere kwa nyirakuru kwa mama wacu wari uri aha ngaha
yego
ati ampaye uruhuza ati kundi bamaze kumwirukana ati araye mu ihoteli ubu cyo agenda ati banterefona nijoro mu by'ukuri saa munani z'ijoro ati barambaza ngo ndi umuntu wari umushoferi ngo wabo ati arambaza ngo ndi hehe ati ndabyimubwira ahantu ndi kiramira ngo uzi yuko uri agacucu uzi ko marita agiye kuguca ariko twamaze kumenya ko ufite inda ye ahita ajya kuri hoteli aho yari aje abyutse ashaka kugenda niho umukobwa yamufatiraga
ahangaha
ati ugute ushobora kugera kugira ngo ugende uzi neza amasezerano twari dufitanye ukagenda utansezeye ukagenda nta na kimwe umbwiye urumva undi ati njyewe ni ibintu byari bintunguye kandi na byabaye tungura kuri njyewe ntabwo nari mfite umugambi wo kugira ngo ngusige nabuze uburyo mbikubwira nari mfite kugenda nkagenda nkitunganya nkazaguhamagara ukaza ukansanga ubwo yari ngiraga mu masa moyo umwana arantereka narabimbira ndarire kwavugiye ndakakwiyomeka ku muntu ngwino ntabwo uzaba uri uwa mbere cyangwa umuntu azagira gutya kwibuke aje agutware atware n'umwana
yego
nandikira amadresse y'iwabo ati hari igihe nshobora kugenda ngenda nkaba ntabwo no mu nzira ariko umwana ntazasokere iwabo ikindi nubwo ari umukobwa uzamuhaye amazina nubwo ari umuhungu uzamuhaye amazina ibyo rya kambere turetse rya manusuru nitwe twari mu isi ariko rya kambere n'iryiwe ryiva kuri sekuru wose wa marite nawe yitwaga kambere na marite nawe akitwa kambere
muri make ikigaragara nuko yari yemeye umwana yarazi neza yuko inshuti ye umukobwa wawe Karemera Aisha atwite ariko nyine biza kuba ngombwa ko amuta akagenda kubera ko bari bamwirukanye mu gihugu kuba yari yohereje amazina biragaragaza ko yari afite akantu ku mutima ko yifuzaga ko umwana we igihe nikigera bishobotse bazabonana nawe ni kubibona
kuko byahindutse niko ntazi umwana we ikintu kimbaraza ni kimwe
yego
umukobwa wanjye umwana yageze igihe ajya amubaza se ukabona yuko no kumumenasa ko amenasa nyina cyane kubera akababaro urabona kuba muri afurika ukabyara kuba aho ngaho ari urwo ruhu wa mugani kandi nta n'ukuntu ameze ugasanga abantu baramutuka muzungu nyange muzungu ku ruhu iki umwana bikamuzonga umuzonga akagenda akazonga nyine nyuma rero kubera kugira no kubana n'ibigare bibi byarangiye nawe abaye mubi
komera kubyara niko bigenda komeza umujishi mubyeyi ndakumva mashuru kambere mu komeza umurere Aisha nawe buriya tugize Imana Martin akagaruka mu buzima bwe niyatagaruka kamu ufasha kureba uko umuhungu yatekana amenye inkomoko ye yose yuzuye akamenya se
mwana arasubwira ngo naho yabona se ngo akifira ngo ariko ngo nta kibazo bazahinda kuri kabagasha
ntagapfa azamubona kandi azabaho ariko se kuba Martin Kambere yaravuye mu buzima bw'umukobwa wawe Aisha igitaraganya kagenda ntasubiza amaso inyuma nuko kumushaka yamubona yamubwira ati ni wowe undi akamutera umugongo biri mu bintu ubona bisa naho aribyo byamuhungabanije
kuva abona kubyara mu kinyarwanda bavuga ikinyendaro giturutsinde abyara ikinyendaro cy'umuzungu abanyarwanda barari kugira byinshi umwana yamusigiye mfite umwaka n'inusu
wambwiye yuko uyu Martin Kambere yakoreraga sosiyete yitwa Fair Construction yakoraga imirimo y'ubwubatsi mwigeze mubaza niba babafasha kumugeraho mwigeze mubaza niba hari ubwiteganyirize se yari yaragenewe ku buryo bwafasha uwo mwana yasize abyaye kurerwa
ntabwo nigeze mbibaza
kutabaza ni ukutamenye ko wabaza wabuze uburyo se bwo kugera i Kigali ngo ubaze cyangwa se ni uko gusa utabitekereje
urabona wari kubibaza wari bigimbo kiwemo ni wenyine kumva ko nawe yamaze kuhinduka undi muntu
ubuse mbere y'uko turangiza kino kiganiro tugirana hano mu gasaro kaburaga ngushimire kuba warabaye umubyeyi nyamubyeyi ukarera ukarerera umwana wawe na nubu kabukimurerera masuru kambera akaba amaze kuba umusore wambwiraga ko mu kwezi gutaha azaba afite imyaka 18 kumubona kura n'ibigeragezo yahuye nabyo mbwira nk'umubyeyi ku kubona kurera umwana utazi se ukamurera ari no mu metisi ufite imana tumaze iminsi tugira igice duharira abo bana baba metisi kugira ngo tubafashe kubona base kugira ngo nabo baba bakure neza nk'abandi kumurira aho ngaho kuri iryo barabara rya gatatu aho ngaho ingoma nabo wanyuze mu bigeragezo byinshi nk'umubyeyi kurera umwana utazi se umushaka wabinyuze mute magingwa ya ubishobora ute niki kibigushoboza
imana yoni imana uri kwikuza cyane n'umukuru nuko umwana yifashije ikamfasha mukamfasha nuko yabona umubyeyi byibuze nkazabona yuko nawe nazasaza ariko nawe yaba afite umunezero byibuze ko afite umubyeyi
wa mubyeyi we Zainabu nyirabaganwa nkwijeje ko nzafatanya nishyira hamwe ry'abametisi dukorana iri mu Bubiligi ariko n'ahandi bari hose ndo muri Afurika epfo niba bahari nzabitabaza kandi rero niba Martin Campbell harabashoboye kumugeraho nanye nzamugeraho nzamuganiriza kigabo nk'uko njya mbi ganiriza n'abandi bagabo tukumvikana bari baratinye ku kubona abana babo bakemera kubavugisha nzagerageza ibyo nshoboye icyo nzageraho nzakubwira bitwara igihe ariko ndabikwijeje umwana umunkomereza ariko nawe ndagukomeza cyane ngushima ubutwari ukomere turi kumwe nzagufasha ibishoboka iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga nitugira imana uyu papa wa Masuru Campbell tuzamubona uwo mwana tumuhe ibyishimo nawe kandi tukugarurire umunezero ndagushimiye cyane
Imana bahumukishe Imana bahumukishe kandi Imana bahumukishe ntabwo kandi dufashe
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icamake ku muntu mushakisha ni 001 2071 7 3 6 1 0 nongere nyisubiremo 001 2071 7 3 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro Kaburaga karabonetse Umuryango
Voice of America.
Agasaro